What we do tonight?
Exclusive Young from BetweenJams.com.
Talk about it, baby.
GM.
Wanna say my mapenzi kitovu cha uzembe. Mkulima usichague jembe. Ukijikwa inukana utembe. Hivyo yalivyo mapenzi. Kinekiza mawazo neza ukala sembe. If you know you are wanga hapyo komilembe. Ukipendo usiote mapembe. Yazoe mape. Don't be so emotional. Don't take too personal. Sometimes about paper. It's all about the paper. Don't be so emotional. Don't take too personal. You can try again later. You can find even better. Pano yazoe,
Pano yazoe.
This life of maturity, no love, no days, opportunity, reality. Mapenzi hayatabiliki, mapenzi hayagawaniki. Bila pesa watamiliki, wako weo watamiliki. Yazoe, fanyo yazoe.
Mapenzi yasikuzoe.
Mapenzi hayana dini wala kabila. Mchezo uhitaji hasira. Punguza tabia ya kuzila. Ulichosu sawa na kila. Don't be so emotional. Don't take too personal. Sometimes about paper. It's all about the paper. Don't be so emotional. Don't take too personal. You can try again later. You can find even better. Find your ass away.
Find your ass away.
From TweenJams.com.